Yo. Again, we dopin' the hate.
Tracks.
Kill it.
Yeah. Kitanda kinaumiza babu siku geto pala liki nikibishi bishi vile tuliishi pesa tulipata tuke zipo pisi kwetu kazi gogo la malipo pipi kwenye makosa devil in pit mateke shukulani ya punda saidi ya watu awali ziki wezu kafuta kumbukumbu kwa jiki ni sisi walitaka tufeta jana Mungu akatupa zamana waika rama miri maaikutani simi na damu chota kutana ina pambana dui anaga arama maripo ni hapa hapa sioki ama jaya ushindi wezu kwa pana ata ivo wana seven natural rap use pipi mana Ziki ya ulipi Najuliza vipi nitoke vipi Nifanya hiti nipate wangi mashabiki Haundene kwa mganga Ndini wefiti Vina sijui kupanga Siwalizishi Ila Mungu tunapanga Siku nikizichanga Niki uza karanga Taishi vipi Dame sikuja na mpesa Sikuja na vyazi Nilikuja na mashahili Kila kipindi jua linawaka Nikaisi pengine yako mawili Lafu kuna wana flani Wanaleta misha kibao Saku nikalili Hesabu zao kwangu ninye pesi Nisawa na moja kuzidisha mbili
Yeah. The game is over, need to hit. Yeah.
Yeah. Diglet, never leaglet, shida uwezi na kuja kama weakness Aliyepewa sumu woki mpa maziwa na kumbia mind your business Yani kama uja dispect, never dispect, na itaji ni republic, sio private Nikitazama, pochi na lia, kitungu kidukua kwenye wallet Me, nakata kila kuna wana wana sema niko fit, niko peace Sina pesa gal, wala piki pick, tulu peace, peace Kome snitch, wanafanya this, wana is, nira is, kule fita kwenye beat Leta za lao, lakini uzijue, kasumba kabati, udondoswa na mente Lingote, upigwi na mawe, sababu haunaga matunda kama muembe Kwenye ni ended, ni Nacho siki potezi Nibona kuandezi ndani ya kundi la wezi Wezo kapanda koloso alafu kavuna ulezi Wanao kusifu ndo wale walikuambia uwezi
Yeah, the game is dominant, the hate